Una fania dia, pasi pona dia, kwa koyote anaweze kana. Mazingira haya kuzui kutenda, yatabadi leshwa na neno lako. Na wakati kama huu mwakani, utanyonyesha mtoto kwa neno lake Bwana. Sababu hakuna neno gumu kwake, hakuna linalomshinda. Tunakuamini wewe, uliye majibu yetu. Tukipungukiwa imani, tuokoe tusizame.
I know God is able to do all things.
Yes, He can do all things.
I know God is able to do all things.
Yes, He can do all things.
Anaweza.
Anaweza. Anaweza.
Mambo yote.
Mambo yote.